Na Tiriri?
Huh?
Tiriri?
Tiriri.
Na Sokota, Namahi?
Sokota.
Tove.
Am I with the Whitaker.
Whitaker.
Whitaker. Whitaker.
Tove, Ninini.
Tove, and here you are. Tove. Now, Whitaker. Tova. What's again?
Tova.
Tova.
Na Quembe, Quembe.
Ah?
Quembe,
Quembe, Quembe, Nihil, Quembe, Nihil, to Quembe, Quembe.
Na Kuvuta.
A Votan.
Kamasgara.
Votan, eh?
Shukan.
Shukan.
Tana?
Shukan.
Na Hundagin. Makuru.
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 Hey, Quembe, Quembe, Nihil.
Kama haikati? Haikati?
Baka hapi.
Tika.
Kama una...
Tika tika.
Unataka ku kata kwa msumeno, lakini...
Msumeno ya haba.
Unajaribu ku kata?
Ndindana ya tika tika.
Tika tika.
Lakini msumeno.
Oh.
Msumeno ya haba.
Na kukata namna hii?
Ndiyo.
Ni tika tika?
Tika tika. Tika tika. Mojo koko basi. Tika tika.
Chike chike.
It might be the same instead.
Tika tika.
Tika tika haba ne. Wa.
Ni chike chike ama tika tika.
Tika tika.
It doesn't make a difference.
Na kuinda.
Gubala.
Gubala. Guba. Semetin.
Gubala.
Na vumbi.
Vungi.
Vungi.
Burune. Burune. Burune.
Burune.
Burune.
Ni vumbi.
Burune.
Burune is what?
Dust. Sorry.
Burune.
Burune.
Burune wa vumbi.
Maybe. Na mchanga?
Mchanga.
Mchanga, kama go on.
Ato. Ato baritina. Ato. Ato.
That's the word for sun.
Usiku ni ima.
Ndroo.
Ndroo ni mchanga.
Mchanga. Oh. It's our dialect difference. You got mchana.
Ndroo. Mchanga.
We don't need path. Let's get straight on to smoke.
Tipe.
Namoshi.
Tokwa. Tokwa.
Tokwa.
Tokwa.
Tokwa.
Yeah, that's what we call it.
Na kipe.
Little.
Kipe ninini.
Ile mtanga suku enda kama na main refu.
Oh, this is a sandia, I think.
Mtanga suku fanya kama nyumba, refu.
Kipe.
Kipe.
Which is kind of interesting too. Kipe.
Kipe.
Kipe. Because, well, Gawa is hill in Sandawe. Kipe.
Kiswahili uchatu.
Uchatu?
Tu.
Tu.
Kama mulima na ya.
It's like...
Lakini utoka ya peke yake tu.
Kipe.
Desa nana mtawas.
Mtanga. Kama
mtanga. Goja mtawanyesha. Kama mtoka hapa.
I'll send you.
Na mwaka? Mwaka?
Maka?
Maka.
Matika.
Matika. Matika. Matika?
Matika.
Matika?
Matika.
Ni matika ama machika?
Matika.
Matika. Na kilima?
Mulimete.
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 Na utitiri o ama dudu da
kai. Ita.
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 Na kuiba.
Akuina. Akuina. Akuina.
Yes.
Na kuvimba.
Kukuina. Kukuina.
Kukuina.
Mm.
Now, could we say asante? Asante.
Ni asante.
Could we say kwaheri?
Hemane.
Hemane.